bafazi angisakhathelana
akushisi
ungabusayikhuluma leyo ndaba ke hayi mangazibona njengo 30 hayi
ngiyakhathaza shebe
ngiyakhathaza kamampela
kodwa manje basikhuza
nathi hayi njengo njani
siyaphila
ngiyaniza mani ngikhuluma ngokhathala and everything and what ngikhathele ne and mina next kanjani angikhathelanga gym
hayi
angisho ngiyajima mina
hayi
serious
uyajima
yeah ngiyajima mina
umithi
ngiyakutshela
ngizokushaya ke
serious ngiyakutshela ngiyajima
lentombazana hayi wena
ngijimiswa umphathi we-sports
Hayi
ulendo uSandray Halls. Niyamazi uSandray Halls? Serious umphathi welendo. Ngijima la elendo esaningiwe.
Hayi.
Ngiyakutshela.
Hayi
mama. Yeah. Ngiyakutshela. Serious.
Hayi.
Ayisho baba lo American.
Eh.
Niyamazi uMadi?
Yeah.
uMadi lo.
Ku Netflix nan. Ay
uko kwalomntwana
Puma
ngiyakutshela
Puma
nazi
cho Choma usuwenza kakhulu
ke makaphume ke
manje ngiyakutshela uMadiya Madisha
Foxstrip so
manje ngisho niyawazi ama American bazokutshela ukuthi it's going to be it's green things and what and everything
yeah
bakutshele inini namanje nje yo abazi ukuba mabangazi ukuthi ngiyilana eclinic yo
Choma kanti uhlala ke
ngihlala la isense njong
hayi
ngendlu nala ibasona
so
bengizela kuko kwami ngizombona uyabona so ngashiya nemoto uyabona ngathi ayithi ngonke mani ngikhulele la ikaso I'm like ithi ngithole lo moya wasekazi
uyabona
ngathi ayithi ngizela eclinic mara mara ngazibabakhe
yo
hayi
uzongenzela istory mina ngiyajima
chumi lama lips akho a natural or revele like wabhalili cause nokubona amanye amantombazana wabhalana afanye nama lip gloss nanani
no chumi anjena
hayi
mina ni Brazilian
mshayi
ni Brazilian mina
hayi wena
serious I'm from Brazil ngivelele Brazil
hayi
serious ngiyakutshela
gakhulu futhi
half Brazil half Italian
ayi
ngiyantshela
uyadura
serious
uyadura
ha
ngiyantshela nje
cha manje ama piercing ne goldi
nokundiya ke snap
ekhaya
uhamaraj lo waqala ukuthi kube namandiya la emhlabeni
ayi
uko kwami nazi
ngiyantshela
Ugandi, Ugandi, Gandi Gandi lo ombona. Uyane yazi Gandi Square?
Eh,
yes. E Gandi Square?
Eh, cho.
Yila umkhulu wami wathi maka buye eIndia wayehlela khona yikho kune Gandi Square.
Ah,
ngiyakutshela.
Eh, eh, eh.
First time eza la eSouth Africa maka buye eIndia. Wa le nto
ayisekhele.
Ngiyakutshela.
Ayisekhele
ntombazana. Ngiyakutshela
nje manje.
Manje yo namanje njena yo Thembi yazi ngihalele ngizwa mani kunuka ini basebenzisa icard la ama card wasepheshe
estate amaze ngizwela
Thembi abawasebenzisi
yazi andingihalele lamazimbanyana lawo uyabona lamazimba ngikhunde swadla mani batha ini amabhutjwa amazimba Sikhule swadla nje lawa red babuza ama brown dash amalelo anina I 500 ngiwa 10
chumini
ngizofa le card eshazini yo inkinga yazini le card le yazi le card liyahlupha ke mawuse South Africa sisebenza inhlobo so ngizongihalela unayo chumini 500 so yazini like ngiyatswafa yazini and ubaba kalona ke una le style engingasithandi esenza ukuthi silwe mina naye ungafakela umuntu i lent 100k every day
hayi
ngiyantshela
yo
une trap ay vela ayifaki
yazi i think bo writing ngema ukuthi kumele ayolala
ngiyantshela ngiyantshela sibe